Juni ingepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu patuli hata tu wache tu.
Ni the weekend update nikiwa Mwafrika.
Rapture scientist.
Ian Thiong'o the legend himself.
Yeah, na leo ikiwa ni siku ya kupanda miti, na ikiwa ni siku ya kupanda miti, kabla hata tubonge juu ya kupanda miti, wacha tukumbushe Rapture the scientist, raw and uncut 3. Saizi imebaki 1 month and 3 days only. December 16th itakuwa ikigo down. Ile place yenyewe inaitwa nini jo? Where is that place called?
Nairobi Cinema.
Nairobi Cinema. Hey. Na Alibaba tickets how much?
1500.
VIP how much?
VIP 5000 Kenyan shillings.
Only.
Only. Yeah. Of course, that comes only. Inclusive with
yeah, aka small gift
a
hamper.
Small experience with a dude of now.
Alafu unajua tulisema it's a ghetto gift hamper. So don't have your expectations too high. Unzapata uwepati wapo, alafu kuna kakuota bread na mandazi na soda. Yeah. Yeah, it's this.
Sivo chambuzi, unajua itakuwa like 9 days to Christmas.
Yeah.
Don't, sinini. Sivo
chambuzi. Unajua ukiambia wase voucher, hiyo gift hamper.
Yeah.
Rahewa expect vitu kibao.
Yeah.
Na expect vitu kibao ziko ndani.
As you tumesema it's a ghetto gift hamper. You get. Yeah.
Sama tu ni appreciation.
So that if it's too good, you're like... If it's mkate bofuro na soda fanta
unakubali.
Yeah. So vile tumesema you na go down December 16th Nairobi Cinema. Aliba tickets 1500 shillings only. VIP ni 5000 shillings only. Wasa unaendelea kuchukua VIP eh?
Yeah.
So hata majuzi jo Simon iko iko nene. Hiyo VIP wacha.
VIP naweza you guy.
Simon.
Yes, Simon moja.
Simple.
Yeah, simple Simon. Kio masaiza majuzi. So vile kanaendelea hivi choka naendelea. Alafu kuna nini? Dem kama Ivy Kagoi jo alisema na she's coming with her friends. Akachukua tiko zake na her friends. We want to see that, sindio?
Yeah.
Yes, yeah, so tusisahamu, tusisahau that is tukimaka nasema tuna hamu ya hiyo siku. So tusisahau December 16th Rapture the Scientist Row and Uncut 3. Alafu wacha turuke saa kwa November 13th, eh?
Mm-hmm.
13th is a special number kwangu. Of course I was born on the 13th, June 13th, so it's always going to be a special number. But sasa nasikia jo serikali imeambua November 13th ni siku ya kupanda miti.
Yes.
Lakini sasa sisi tunaishi tunaishi pahali panaitwa Nairobi. So hapa Nairobi mnataka nipande mti wapi? Serikali ya Ruto mnataka nipande mti wapi?
Yes. Tafuta tu ka area you guy.
Kuna jo unatoka Kabete you guy. You can just decide to go down.
Mnaweza kampanda area yetu.
Okay. Rapture, unapanda mti?
Sijui ni wapi because unajua land grabbing iko too much in Nairobi.
Unaenda
kuchimba kashimo kwa land ya mtu you guy. Watale na AP. Zile za Yuga pana jana stadium. Waka unasikiza Ruto unajua. Yuga unajua na hii no trespassing unajua vile ziko mob. Kila mahali ni no trespassing. Alafu naishi kwa keja tu za keraya kama hizi maploti. Hakuna place unaweza panda hata hapo nje ya ploti.
Yeah.
So mimi ndangoja tu kwa TV nione nyinyi mkipanda mti you guy. Ama raya za leafy suburbs because huko at least kuna leaves.
Lakini I think sisi ndio tuna nini? Sisi ndio tuna overthink kitu jo. Kwa kama ni viri jo. Naangalia viri kwa ile ngoma jo. Pombe sigara. Lakini hawa sichana vile nawapenda. Kwa vile kwa sema jo napanda mti jo. Yeah, hii ni siku ya kupanda mti. Gaba imetupatia whole day. Kupanda mti.
Okay, so kama kuna okay,
sawa.
Kama kuna madem na kuna miti zao kwa keja.
Yeah, jo panda mti.
Asikuwe na excuse.
You get. So then ni sikujua couples, sio you get.
Eh, couples najua. Sasa kama unaongelea hiyo sector you guy, you are more than ready.
Yeah.
Sababu sasa unajua hiyo ni holiday yenye. Raya zipo holiday kama hiyo ya kupanda miti.
Yeah.
You guy unakalisha bibi chini. Na mwetoto zimesikia vile Ruto alisema. Usicharipu hati kufanya hati unaneresho ni mambo. Naanza kupanda miti ya supui saa mocha, mpaka saa nane tunapanda. Sina si hata Ruto mwenye anatuhurumia. Mekua mwezi uchaacha ni pande miti mata. Siwende kwa Ruto. Waifu sa unajua amekula moto you guy. Najua mwaifu kiwa watoleza kupanda miti. Kwa kwa ujakuwa kinunua food kwa hao.
Because I think... Place kuna poverty, just taking care of your responsibilities waga ni foreplay. Najua hivyo? Jo, ukitokea na kanyama leo, kesho tokejo na kasukuma wiki kamekatwa tayari naunga ya ugali demi kwa pale amechemka chemka mbajo. Poverty na keeping things simple.
Poverty wagena fanya mpaka mama anakupenda you guy. Kwanza ukikuwa tu hiyo designer tuna unapataga tu fruits. Zile tu zinaweza kuwa tao kama tumachungwa, tuafinje, tumepangwa, unachukua unakamnazo. Zile za kiromantic za movie. Baby, chukua hii machungwa, you guy. Aha, usitake kujua you guy. Hiyo marriage you guy inaenda kushika.
Grabcha you guy.
Hiyo marriage inaenda kushika. Siku enjoy.
You know, you have a special on December 16th. One thing we know, we can't take marriage advice from you. You guy, you are our dude, you guy. And we've seen the material you've prepared. Yeah, but sasa nini? Of course leo tunapanda miti, but before that, Sato, tulishia kulikuwa na dinner, si ndio? So tushaishia hii dinner. Alafu, acha tuanze jo. How did it start? You guys, tukienda dinner, yeah? Stima ilipotea kwa keja?
Ilipotea nikuwa kwa keja.
Yeah.
Niko like, what is this now?
Yeah.
What
okay.
is this? Alafu, before that, kitu funny ni, mother alikuwa ameniambia kuna increased insecurity.
Yeah, oh, okay.
In the area. Kuna raya za ndoe zinakaa mziki. Ziki snatch simu za mraya kwa streets.
Oh, okay.
Yeah. Kwa hizo so mugging ziko zimeongezeka. Kulikuwa na mbili. Ilikuwa recent na moja ilikuwa tu just near to where I stay. So nikashanga hii ni ya gani hicho. So hata nikirequest Uber.
Ulikuwa rada.
Iko ndani ya jako hicho.
Simu.
Yejo. Kwa sababu unajua kama stima zimepotea, ukitoa simu inakuanika tu mali.
Yeah, inakuanika. They can see you. Afu smartphone jo. Wage kuna lighting ine inakumulika.
Kiraya mbaya.
Okay. Dudovnare, ilikupata wapi?
Tense ride.
Oh, mi pia nilipata kijani you guy. Nilipata kijani you guy. Mashida ni hizo zenye Ian amesema. Unakaa ukiwa rada. Unajua mwizi wa kukimbia you guy. Anapenda giza sana. Stima ikipotea you guy. Kibeti ama unasikia tu nduru lakini uone raya. Raya ime disappear kwa darkness.
Yeah, afu unajua as black dudes you guys. Kiona melanin nimeshika kidogo. Yeah, you guys unapita raya pale hata ikuwa.
Unapita raya mbaya. So insecurity of course. Imekuwa too much. Na blackout zikiendelea hivi. Wezi watarudi wa snatching. Wanapenda giza you guy.
Lakini lazima nikuulize you guy. Yaani nini? Hauko confused raya ya kab juu mso kab anaona I've come to the gate. I'm picking this dude. I'm taking him to Ankole. Kwa sababu hajui Ankole. Ankole ni it's this exotic eating place where you take your loved one, where you know that after this, like, the two of you love each other. Unajua? Ile si place ya kuenda na guesswork. Because you know the place, like, earlier this week, ilikuwa na kina Malema. Like, earlier, that is last week. Kulikuwa na Malema, alikuwa mevisit Kenya, na alienda Ankole dinner. Yeah, so, Rapture, huku confused, msa taksia na shindo. Yeah, unaishi hapa,
unakuna pala. Wamenizoya, you guy. Wamenizoya. Wamenizoea you guy. Who are gonna explain kwa kila phone call? Because unajua most of the time wanafikiria ni mwizi. Because unatoka from the slum to suburb. Unasikia raia unajua wanaulizaga. Eh bro, unaenda wapi? Anambia mimi naenda Ankole ndugu yangu, Kitusuru. Na unataka nikuje kwa Wangware? Unafikiria mimi ni ng'ombe? Unajaribu kuninyang'anya baiskeli? Naambia hapana brother. Sina ubaya na wewe.
Yule kwa yule nda. Ulienda Ankole na baiskeli yuka.
Yeah, you guy nilikamu na bike.
Yeah.
Yeah. Nilikamu na bike you guy. Unajiandae zinakataa. Because hakuna stima.
Yeah.
You guy rae na kuuliza, uko pande gani? Niko hapa kwa Wangware. Kwa Wangware wapi? Unamueleza yasema, unaenda wapi?
Cancel tu.
Yeah, nasema, mimi naonelea ucancel sababu kuna jam. Sasa dinga kama tatu zikipiga hivyo, unachukua tu nduthi.
Lakini unajua kwa ulichukua, baiskeli unamalisha nduthi. Kwa ulichukua nduthi, unajua, ukichukua nduthi kuenda Ankole, it's like taking a matatu to go to Masai Mara. The standards in this show,
your story inatembea kwa mara kwa mara.
Yeah.
Hivyo sinajavini mtu wa nduthi.
You just keep taking it lower.
You mean Raya Yanduthi, you guy.
Hmm? You guys, there's this dude who broke the record ya Masai Mara. Even after I do it,
you guys see him ta.
Ukienaga ratings za Masai Mara, unapataga ni 4.5. He half ni juya iya. There's someone who came here with Yanduthi. We've never recovered.
You got ata ni sikuena. Ni yuga nilishuka. Yuga nilishuka yu. Kwa sababu in public transport I think nilipojea Guinness Book of Records.
Oh, ulikuja na nini?
Juu actually kwa hiyo ride nilikuwa na stand out. Raya zilikuwa zinaniangalia like shida yako ni gani kijana? Because niko pale nimesafika nini alafu niko na mandau.
kwa gari zile gari zinabebaga wanyama
matuana
tikigizo nizo ndai za ocha na unagajora emeingia na kambuzi imekashikilia na kana shonde tu mkiene na wezi leta za ovyo so of course kulikuwa na hiyo blackout. Mimi nilipata kejani ilipata fun enough kuna watch game ya Arsenal jo ni edit jo you get. Kuna edit kumfika 95% jo. Steam ika lost. Love your software mtu miaga jo wezi resume. So by time nakuja dinner jo nilikuwa nimekatika mbaya. Lakini sasa nyinyi mlifika before mimi. Yeah, no, ndio kwa the first person kufika ama ilikuwa
yeah, mimi nilikuwa the first one kufika.
Yeah.
But nikidondoka nikilipa Uber.
Yeah.
Nilicheck message imeingia. Of course nani akasema ata run late. Mimi kwa nafikiria mshafika you guy.
Our host.
Unajua kena place kaya sana sana ya kibabi. Kuna waka tactic unatumia don't want to be the first one.
Yeah.
Iko nasema since wife wako amezoea hizi this high end whatever. Her line of work,
yeah.
You guy acha niwapatie like 10 minutes hivi.
Si ndio tufike.
Alijua kufika mapema. At least mkuwe nikifika niulize mko wapi. You can have like nani shila anasema host now.
Yeah.
Hajafika running late you guy. Alafu nani naona message ya wifu yako. Blackout ati KPLC imefanya ile kitu.
Kajua tuko mbali. Alafu our host akasema just order alafu, your drink.
Una notice ukishuka unashangaa which is the main entrance.
Oh okay.
Si ndio?
Si tulingia tu na hiyo entrance moja hiyo.
Cause ilikuwa ngaina ka the way we design hiyo like the front, would you like where the door is. Yote kuna that exterior nini deco na nini. Hiyo feng shui yao inakaa bi weird.
Yeah, lazima tuambie si Ankole is a beautiful place. Yeah, hapo sio kudanganya.
So me of course Ndudhi walingoa.
Entry point.
Only bidushikisha kwa gate hapo.
Kwa gate you guy.
That's an insecurity. Ambia
mimi ni mgeni hapa nembe wewe bro. Shuka pa iskeli wingi naambia brother ni nini. Raya Ndudhi kaniambia wewe si unilipe tu. Wewe unajua mali kama hapa tukubaliwi kuingia. Nikampe.
Yeah. Unajua akubaliwi kuingia kwa Raya Ndudhi ni za kama.
Yeah.
Yonejo, one of those people who are come there for dinner, kuna simu gali, alafu, grab simu.
Kuna take away tofauti.
Yeah, alafu shida ni, kwa ni client na ujadona, bada yiko ime kudrop. So kwa pale, involved in a crime, you didn't know anything. I didn't know anything about. So sisi tulitoka late. Tulitoka late hivo. So nikoona hapo pameandikwa vile niliona like our host. Our host ni Ode Msubonga Juyake anaitwa Blessed 112. So Blessed 112 alikuwa ameandika that she's running late.
It's called me online.
Yes. So nikoona so tukafika. So vile tulifika of course niliwapata nyinyi wote. So ilikuwa Ian and the wife, ilikuwa Rapture and nobody. And alafu mimi nikatokea alafu pia kulikuwa na Zack. Lakini Zack pia ni mhuni kama Iraya. So
uko na imaginary friends.
Yeah. So you get shafika pale. Tukifika pale bado our host is not around you. So ukifika pale lazima uangalie, lazima uwe respectable. Unaangalia like hapa tunachukua drinks gani? Ndio kakienda vibaya. Kuzizi Iraya zitakushtua. Kina kuzi nyinyi jo mlenza that the prices here are ridiculous. So gani jalafu vile mlisema hivyo the first page nilflip hivi jo. Nishona 3800. Niko like what is going on.
No ilikuwa ya
3800 kwa lamba.
So
vile nilicheki hiyo
you
guys nika pause kwanza nikaangalia ndio lazima angalie menu one place unzacheza you guys ni show na place 1100 kuna chickens do what nikajua this is my zone this is I'm comfortable here again kuna jiko iko na pilipili na sikunagi pilipili ushai consider kusema like maybe this is the first day yeah, I should just go hot because
this life is bitter.
Yeah. Alafu sasa niko na mtura jo. Yeah. Yeah, na kungayo mtura.
Igen leo na mtura. Ah, sikuiona by the way. Sikuona cause mimi nilicheza safe. Sikufungua menu ya food kwanza.
Yeah.
Kama cheza tu safe. Nilienda tu drinks nikazikagua first page.
Yeah.
First page ndio ilikuwa na 3 digits. Jotu tumezo 3 digits. Tei mobu waka to something nini.
Yeah.
Tei pale the list ilikuwa mianza na 8.
Bia moja.
Yeah. Yeah, the list ilikuwa mianza 8 you guys.
Yeah. Damn.
Angalia na wana damn cho. Of course, nikacheza safe, kuna nikaitisha. Moja, nikaitishia mama. Yeah. But ya dish isikuwa nimetafuta. Mpaka sasa nipate reinforcement.
Yeah.
Jafadhali ngori kwangu kia mkua watu kibao.
Yeah.
So wewe ndio niliona umekaa. Nikaona umechukua hiyo nini. Nikaona umechukua hiyo ni dish. Jana nikiita rapture. Rapture nilichekea ki walk-in. Nikamkagua. Nikaona umekaa umetupita. Napo nina kaka karibu na kichaka.
Yeah, because Ankole is a big place. And it's a beautiful as you said. Yeah.
Kambia wita tukimaliza enda please wite ule kijana tuko na yeye.
Anaweza grana.
Na ulete kiti hapo. Spill shy.
You guys kwa nini ulienda kwa kichaka?
You guys si kwenda kwa kichaka. Hiyo place nilienda ilikuwa iko na wasi wa less. Kumbe the reason why ilikuwa na wasi wa less ndio base ya kukatiana.
Oh, okay.
Base ya kukatiana. So and then iko chini. So kwa nyi wengine nikawa mko juu, au wengine nikawa nteremka kwa stairs wanaenda chini. So hapo you guys nilikuwa na karepi mbaya. Juu kila mtu ameshikana na mkono, baby. Can see this beautiful place I brought you. You guys niko hapo naangalia.
Ira ile kwa tinda.
Yaani Dema na blush na ajabaiwa yeni. Yaani kwa tu pale. Dema ameletwa pale. You guys anakubali kushikwa mkono. Hizi club guys tunapeleka gadem tao. Ukimshika mkono you guys anakutoa. Unamshika nini you guy?
Yeah.
Umeshika hizo jumps za hiyo area. Unajua ile area.
Pale ni love.
Pale ni love. And then kulikuwa na moto. Moto ilikuwa sasa chini ya mali nilikuwa. Sasa down. Ilikuwa na base ya couch you guy.
Yeah. Okay.
Sasa hiyo area you guy kuna rail imekaa hapo jo. Alafu mapaja imekaliwa kwa mguu zake. Nilifika hapo kama nimepiga yuta.
Uliona hapa?
Eh, juu naweza enda kwa hapo hivyo wakati si unajua tu.
Hey guy utakuwa na block jogoje. Hakuna kitu kama haka a jogo block.
A jogo block.
Yule yuko pale. Alafu si a jogo block aka. Kande maoni kwa.
Let's move.
Cheza chini. Alafu msikia vile raia amesema ilienda place kuna moto. The dude on are. Utafuta tu place kuna moto.
You guy your place ilikuwa na baridi. Hata kama walikuwa na hizo staff za joto, but bado kulikuwa na baridi.
Yeah.
Kulikuwa na njeve hiyo area. Hiyo hapo chini.
Yes, kulikuwa na njeve. Ulikuwa mafichoni.
Eh, kulikuwa azii. Wezi katia dema atika unaonekana. Si raia mob zinakatiana hapo.
Eh, but kitu ilikuwa interesting ni ile tu raia amesema. So eventually pia our host akafika. So tunaita host cuz yeye mtu alikuwa ametu invite dinner, that's why we calling our host. We don't know if that's the right word. So tukaishia ndani ile place tunafaa kukaa. So kitu nilicheka ni vile tumekaa hivi jo, kulikuwa tumekaa inside sana, angalia nje hapo glass right outside kulikuwa na a Somali couple you guy. Jo, I've never seen Somalis going romantic like that. Jo, walikuwa wameshikana mikono jo, dem Somali na dude jo wana ambrace, walikuwa na hey jo na go like what kind of foreplay is this.
Gonna extend jo, ili extend
yeah
jo, hata siku walikuwa wameoda anything.
Eh, walikuwa nakunywa tu juice.
Ama they didn't need anything.
Yeah, they didn't need anything.
They have themselves.
Nilikwambia hiyo place.
You are going to have each other.
Hiyo place you guy. Kupeleka tu dem.
Yeah.
Kupeleka tu dem. Amekubali vako. Si lazima uode kitu yote. You guy ni ile ambiance, you guy.
Yeah. 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 Yeah.
Yeah. Yeah. Ambiance. Niliona hiyo couple yao ni name Somali. You guy dem sana jalikuwa amekamka amevaa hijab na kila kitu. Aliangusha kale ka hapa.
Eh, yeah, walikuwa wanaangaliana.
Mm. Ya kusmile. Jo alikaangusha kale kana kwa kameanzia.
Ni Josh.
Eh. Dai kwa hapo jo alafu unajua anamkatia ki. Na kisomali you guy. You guy dem jo anapandisika.
Wallahi bila.
And then najua walitoka and then wakaenda photo session.
Oh, okay.
Ile area ilikuwa. Sikulikuwa na kauanju hapo kana kaka golf. Au alienda hapo hiyo.
Alafu kitu ni notice na Ankole pia. Like a lot of Somalis walikuwa hapo. Now couples. Yeah, it's like also a Somali join. Nika Israel kikaga pale isilizi kula. Eh, unapeleka demo wapi? Mfikisha tu bali Ankole.
Ankole.
Yeah, cheza chini. Yani pale kuna raya fulani. Kuna raya fulani kama shake kitokea pale kwa haram. Tandika watu bali. Kwa zile, ile public display of affection iliona pale. Si ya kawaida. Wajua somo kwa cheza chini.
Sisi ndo uchoma. Expose mbaya.
Wale walikuwa pale ni kama hiyo couple ya wasomo walikuwa wamekaa pale chini. Before sa wao wenye unasema.
Yeah.
Wale walikuwa wanabonga kilami. Demo alikuwa kofiti, raya ikofiti, wanabonga kilami poa.
Yes, nakwambia juu hapo ni kuzie kwa time sasa tulienda kupiga photos hivi. Hiyo time ndo tukipiga na nika notice like this is a Somali love joint. Kwa liko kila corner juu.
Na kumka wengine hata kidini.
So inakayo ni hiyo ni joint yao. Of course now the tukamwa kudishi. So ile time tulikudishi juu you guys ndo ni notice. Wife wangu joa ga married to an obohoji. Nikuwa nasikia natuwa zingine za, okay, so we order this for the table, then we do this for the table. Wakana tukiyana na niangalia, niko
like, lakini luka gani?
I don't understand what's going on here. Kwa
You get a miss kwa na, jutulika like 1 hour kabla tujue. Of course, si luko na drink, unajua, unaweza sema niletei.
Yeah.
Lakini liko anajiuliza like what do we eat? Rapture liko amekaa na Zack na host.
Yeah.
So nilisikia wakiuliza like let's do experiments. Yes, idea liko nasikia tu ni experiments.
Let's try kwele.
Let's try kwele. You guys
dishi ya Ghana jo ndo kwele.
Kuna itakieleweke you guys. Unajua naelewa kwele jili.
Yeah.
So of course all liko anatry kunini. Gani kasketi, we eat Ghanaian, sijui Nigerian, sijui... nikaona, hey, these dudes bana, kumifanya research jo. Pale lukuwa tusha agree, hata before foodie come. Kwa tumesema, mimi nikiona tu viazi, na nyama, nikose.
Yeah.
Ulu kusema,
Mi nakuwa gatu pale, as long as Johnny wana jo.
Ata,
yeah, sorry to the Somali couple, but I need some swine.
Yeah, blasphemous. Eh?
Yeah, niliona swine hapo, nikajua nini. Yeah.
So, nikasikia nani ameitisha like, can we have, ikafika time ya kuorder, kasikia ifu wako mesema like, can we have like, water for the table?
Yeah.
You got.
Pia mizo sielewi, jani likuwa pana, niko like, what's this for the table?
Pia maji ya mkono, you
got. Yeah.
Na ina kamla chupa.
Yeah, I love you go back. Potatoes for the table. Na shino hizi ni gani. Hapo najua mimi, mina kuwa garada. You guy. Na kuwa garada ni kuzile za what if something happens. Yo mtu wametoka majua ni za Kampala try kuswipe card. Isi waka. So jo ita imote naangalia ni like e-bill. By accident kitu angukia. Nini neza happened?
Amili kuwa
rada. Kwa spale, number one thing is, angalia the size of Ankole. Wacha it's one thing kwamba utaosha vyombo. You guy bado kiapo utaosha vyombo. Utapika nduru. Utakiwa place bila ni
big. You guy ni big.
Na ilikuwa imejaa. Kuna table moja ilikuwa na watu hizo wengi wana dish. Niko hizi vyombo naweza maliza.
Jamii ilikuwa nishaka guarada. Na jamii ilikuwa anajua mali niko. So kangenuka. Ni mimi na mtu wangu. So najuko huko masianda ni hiyo place imeteremka. Niko najua tu nikiteremka nipande. Peponi Road, shwap, mtaa.
Yaani ukiingia tu kwa mtaa kwa
2 hours ndio nifike mtaa.
Hiyo ndio ilikuwa plan yako.
Yeah.
Ami yangu
kuvuka kwa mashamba.
Hiyo table hiyo. Ndio alikuwa na birthday.
Kwa
watu hii hapo.
Yeah.
Vile nilikuwa nimekaa pale chini. Unajua kakanuka tu. Mimi nilikuwa nimekuja birthday. Niko Bili iko pande ile nani? What is your problem? We are a big family. Kwae kama nimekanyaga. Eh, baadhi nilizo, nilikuwa na ule mzee pale. Mzee gani bwana?
We don't know.
Yes, unaona ni kama kama CS anaweza kuwa na mtu kama huyo. Because niliingia tu nikasikia anaimba birthday, nikajua kuisha maneno. Kakinuka, tuko na birthday hapa na nini. Usinipeleke haraka.
Because kitu fani ni there's always that fear ile mtu fikiria gala like what happens. But then coming to think of it, kuosha vyombo, that's a ghetto solution. Unajua? Na kwa ngomenda kwa nyaga umekula bilia 200 shillings hawezi lipa unaosha vyombo. Kuzipata ile dudu washaga vyombo hapo maybe nalipangwa hiyo 200 shillings per day. Lakini ukienda uncle you die. Pale hawezi osha vyombo. Pale ni court case.
Ndio maximum unaweza kula kwa kibanda ni tuchwani hivi. Hata ukule aje.
Na hapo utakuwa umeshiba.
Utakuwa umeshiba.
Kwa pale lakini kitu moja lazima tushout out uncle yenyewe. Yes. Menu ilikaa mikatushtua kidogo. But eventually tukaamua kuchukua ilikuwa ni two platters. Yes. Sindio? Hizi platter you get ilikuwa mtu saba. Hiyo chakula ilikuwa mob. Tulishindwa kuimaliza.
Like we were 8.
Ilikuwa? We were 7. Let me see. Let's see. Rapture Ian Zack. Azi, not Rapture Ian Zack. Wacha tuanze na Rapture Blessed Zack. Hao ni watatu. Alafu couple. So we were 7.
Okay.
Yeah, so tulikuwa 7. So of course pale kakinuka hiyo ni court case. Kwa hakuna hutaule like
hakuna kuchonga
hiyo. Kuzile bill peke yake ya dish ilikuwa 18k. Kwa ile ni court case. Pale tuko mande.
Hiyo ni high. Okay,
raia zinashindwa kwa nini hakuna weekend update. Okay. Tumeingia kotini zile za umefunika sura. Sasa shida ni wacha pale tashikwa. Mimi niko nimechoma jiko natembea na hudia iko nini. So nafikisha kotini jo. Guys, kwa hiyo ni muafu jo. Got the three defendants. They showed up, they just ate at Angole. Hawe jo, prosecutor leza inge na mbae. You go, they even saw Malema came from South Africa to eat there. What were they doing there? Eh, ilikuwa nini hizi. So lazima kwenye za fikisha kotini.
Oh, basi hiyo bezi naka unaweza peleka wale mademo wanapenda kukula.
Yeah.
Unajua wale mademu kuja na mabeshte. You guys unaisha plata nne. Nwambia, come with friends. Grace, come with your friends. You guys unaisha maplata hapo. You guys unakanyanga kubwa. Uchukua nduthi ukienda.
Unaacha kwa no.
You guys bili ya 70k wako. Darling, where are you? I am at home. Chongeni vihazi. Si ulikula chips zangu. Hey, madam, unakumbuka ile siku ulikunywa maibia? You guy.
But I think kuna kuagana hiyo unwritten rule. Anywhere you go, as much as someone else amesema anasimamia kitu, always check the bill. Ujue kakinuka. Can I get myself out of this?
Yeah,
you guy. Hiyo inakuwa important. Usiende pale jo umeingia tu kwa like this Japanese restaurant. Tuko leteni sushi. Sasa kama mimi nimjaka leteni sushi. Hey, sushi ni nani? Nini tu waiter anaitwa Susi anatumwa kwa pana mimi nataka Susi ile samaki jaiva yule kana leto kwa ro kitu gale my ancestors would like be very angry because to discover fire niko hapo niko like samaki was afu bili na leto ngoja bili za leto ya sushi naangalia uko like na hata mkutumia moto unaanza ku break down the bill. Hizi ni kwa sushi wakatu ni fish roll imekuwa salt kwa
maji moto.
Alafu
kanakanga tu kwa maji moto. At by the other si maji moto.
Yeah.
Time nilikula sushi ile kwa maji moto. No, ilikuwa tuna. Tuna pia ni hizo, vaka.
Yeah.
Inaikuwa sijui nini, iliyakuwa sijui sauce gani. Sijui maji ya ndimu.
Lakini raw shit, si ndio?
Maji ya ndimu. Alafu inakuliwa na sijui shredded what something. Kitu disgusting.
Yeah, kwa sababu saizi hata nafikiria ile place kama uko na kama maolia chikako umekaanzisha yuki. Una kache. Kama maolia sushi. Rais kitokea. Yeah,
rais kitokea. Zinaweza kuleo kitu kwenye.
Si nakwambia rais atokea na kia fish roll like that. Kula hiyo. Ya pale bei ya stima ya Ruto imetufikisha. Bei ya mafuta kula hiyo.
Alafu unajua kitu blanda ni ati hiyo yenye unamwambia sushi ni expect kuliko yenye imepikwa. So jo mnaweza kwa sana na wateja. expect ile yenye ijapikwa ikwe berai rahisi na yenye imepikwa ikwe
expect
lakini sasa unajua hizo sushi zinakogani expect you guy hizo ni chakula za matajiri
kafu ma Japanese uchoma you guy Japanese na machinese
ni ma Chinese ama ni ma Japanese
sushi ni ma Japanese alafu wajezi ile raya kuna fish upikwa huko kwao ile hata wajaka tunza kuwa like hey yani mujapana ina ana roho kabisa yuko kuna vile au pika fish hii part yote inapikwa kichwa iko alive jo so mna kakula joka kiwa pale kakola yani unanitendea kiibrania hii yuko mna kakula kichwa ni raw lakini the rest of the body ko cooked hizi rajus ko kwa meza jo zikurege yuko wale wanyama walijipata Japan na China.
Wala dai nini
Leo, unatikia yule kamto hika kizaliwa Afrika kana kuwaga like, oh shit. Poverty. mnyama kizaliwa hizo mwa country. Kwa hizi zila raya udishikitu yote.
Okay. Jukuya nini? Kitu ninecheki awkward kwa menu. Ni vile ulikumenicha pia mturajo.
Uliangalia bei ya mtura.
Kambia isi kweli.
Mturaji kwa
mtura. Ninapta liniambia. Kuna mturajo. Kwa hiyo plata, nikamwambia usiye ukweli tu. Mturaa mimi najua unafaa kulipa na coins. Unarudishiwa coins.
Kwa hiyo bei ya mturaa ilikuwa dogo.
Ah, you guy. Yeyo. So unajua ilikuwa pamoja na hiyo plata tu. So maybe kama ukitoa kwa si utoe kwa 9k.
Ilikuwa separate. I think ilikuwa separate. Ilikuwa imeandikwa kitu.
Ilikuwa na jina fulani.
Yeah, I think nilikusana kukaa nikisikia I think waifu wako na waifu wa kibonga. Akamwambia tiki likuwa 780 shillings.
Si mtura. Hiyo ni kitu ingine.
780 shillings wa mtura. You know your ancestors. Those guys who fought King Charles wako like, eh? Wiki moja mnasifu King Charles the next week. You guys that feel offended.
Yeah, manzi unajua hiyo ni mbaya because tunajua mtura ni intestines.
Yeah.
Na hizo ni vitu za kuthrow away. So hakuna haja ulipishe more than nyama kilo mbili you guy. Hata ingekuwa na nyama KG bado iwezi toka panje because mara tunajuaga ni sare.
Alafu sio nikwambia nikwambia hapo ni poverty ufikisha mtu. Unafika nilikuwa nasema sushi unaangalia kutumia moto kwa nini wananipitisha hii bei yote? Nasikia ile haya intestines. Why?
You guy ni intestines. Kwa nini?
Hey, ndio nasema tu. Hapo ni place poverty imetufikisha.
You guy unajua pale unaweza kosana na waiter bure.
Yeah, yeah.
Niambia mtu rasi toi 700. Tuende kotini. Mtura stoi 700.
You guy lakini unajua Rapture
unajua na national prizes.
Rapture unajua atashikiwa jina gani? To the Rapture when you entered that place what did you say impressed you the most? Rapture ko ambiance ko like yes. That's what you are paying for. Okay? That's what you are paying for. You gonna kuga ukitumia the name ambiance.
Eh, nakumbuka lakini wacha niseme tu ni class nyingine you guy. Pata mtura iko hizo mabei. Unaanza kujua uko mahali pengine tofauti. Unajua Nairobi ni kubwa hii guy. Kuna area za watu wakonaka kitu na areas raya zinaka kitu. So nilikuwa nishajua. Vile tu yana mesema vile niliingia hapo nilikuwa nishajua hapa ni more fire.
But
kitu kingine. But nilikuwa nimekaa. Nimejua leo. Juu wao niambia plateno ikuwa na white meat mob. Jo, I think kuna juizo ni za kushia. Ukikosa kitu hapo unaweza chukua kwa. Mimi nikakwambia saidi yetu hakukua na po. Hakukua na po. Kumbe ni raya jo.
Hey, you guy.
Oh, wewe ulikuwa umeorder po.
You guy, let me tell you. This is what happened.
Alikuwa na dishes zote.
Oh, alikuwa amekula po.
Ian, let me tell you this is what happened. So, dishi ilikam. Nilikuwa na ubao kabisa, you guy. Let me be honest. So vile dishi ilikam kwa meza, nakumbuka mimi ilikam tu hivi nika grab kawaru John Shakanzia mpaka nika enjoy kungira time ngombe mimi ni jarabon nilikaanzia tu hivyo. So the only person pia alikuwa na dishi ni wife waira. Yeah, kila mtu mwingine nyote mko mnajifanisha nyinyi mababi wife pendaga kudishi kabisa najifanisha yeye ni babi. You get tushaanza so mimi nika grab pork jo nikaileta east side you get nika it was sumptuous. Yeah, pia niliona ali grab wife wako nikajua yeye ananyitarada you get nikapeleka. By the time nyinyi mko mnaanza kudishi you guys sisi tulikuwa hata tuniambua
mimi nilichukua pork side ya Rapture.
Tulikuwa na pork mingi sana. Nilikuwa na mafuta you guy.
Unajua mimi nilikuwa na Zack. Kuchukua mmoja hivi kwenda kuuma jo mafuta ili nikamia mpaka hapa. Nikaiweka chini jo. Nikaona Zack ameoda chicken. Nikaweka hiyo chicken hapa. Ilikuwa fiti sana, ka spicy. Si tulibakisha nyake mob sana, lakini of course haikuenda waste.
Ilikuwa inatiririka inaitwa aroma.
Ilikuwa honey glazed.
Ilikuwa honey glazed.
Si mafuta.
You get ushaikulaga. Like mimi niko na. Ian.
Nini?
Take it. Nilikachapa hivi. Shika chapa nikatamu. Nikaangalia mimi niko na the Somali couple kasema just forgive me. Just forgive me. Yeah, you get ilikuwa. Ilikuwa nini poa sana.
Oh, ni honey glazed.
Honey glazed pork.
Oh, you get una jani mezoea tu ile ya mafuta glazed.
Yeah. Alafu sasa kitu ilikuwa interesting pia ni tukio hiyo area kuna story tulisikia. Na vile tumetukua tukibonga juu ya Malema. So Malema alikuwa ametoka hiyo area like earlier in the week last week. Alafu vile alikuwa na have dinner mafala za Kenya juu zilitokea ma politician. Sinajua. So yalikuwa hapo, of course, yalikuwa na PLO Lumumba. Because I think Lumumba ndi yalikuwa amemuinvite. Labi zima falas jo za Kenya, ma politicians really come. Wakapata open bar. Atu yalikuwa na order jo vitu expensive. Yeah. Wakapaki wame achabili.
Tulikuwa naingia tu kwa menu. Wanaitisha the most expensive. Most expensive.
Kiyo na joyoni
upababu ingine. Sipi likuwa first page. Mnyata sikuwa, misi kujua nini. Hizo page zingine zilikuwa na nini. Zack ni yali yanda kutafuta Heineken uko ma back page. Mnyata siku tubutu.
Alafu ni jizo ni raya zielewi nani Malema. Kusikuwa elewa Malema, utajua wezi muimpress na vitu kaa hizo. Exactly. Kuna ile raya unajuaga, hii raya hata nikioda vitu expensive, siwezi. Siwezi baki ni meimpress.
Oh, vitu za bure you guy. Wa Kenya, mimi ile siku nilikuwa nakata maji. Wacha ni si blame hizo raya. Jupia mimi nilikuwa one of those rayas.
Dudes of Nari.
Nikipata open bar you guy. Naenda kwa menu straight away. Ulize ni cocktail gani? Hizi ndio cocktail mekuwa mkiuzia wa Kenya. Imepitia kwa Bureau of Standard. Leta kwanza nionje you guys.
Leta kovosie.
Leta kovosie.
Kovosie.
You guy. Nilikuwa na order vitu zingine. Juna kumbuka kuna show flani. Sita sema ni gani, but ilikuwa hapo KCC. Ilikuwa ni open bar. Mbaka nilitiwa mabounsa you guy. Kijana anasumbua. Nimepiga Guinness ni kwa pana. Iyo ni flat. Leta ni...
You need to buy him.
You guy na choma, jo kuchoma. Na siku wa peke yangu, juu tulikuwa maartist wengi. Iyo place ilikuwa ni wasani tupu. You guy ilikuwa imejaa bia, na ziko nusu nusu, raya zija kunyo.
Because ni open bar, you guy. Wakenya su chomaga sana jo. Alafu talking of kuchoma, of course, vile tunasema, yosiku bado kulikuwa na blackout. So even by the time tuko tunamaliza dinner, bado blackout kwenyeendelea. But sasa kitu ilikuwa interesting. Mi tukienda ile place. Unajua mimi nimezoeanga kwenda dingy joints you guy. But not zile exotic. So mimi siko najua place kaa ile. Kuna time inafungwa. Yeah.
Mimi nilikuwa nimecheck you guy. Hata menu nilikuwa nime Google nikuwa kijani. And at what time do they open? What time do they close?
So they close at what time?
They open at 9 a.m. On the weekends. Wana close 11 p.m.
11 p.m. So kashafika 11 p.m. na chikira inaitwa Rapture ina teta. You get uko na teta kwa nini?
Aya nilikuwa na teta sababu unajua. Si unajua walisema kwa Kiswahili ujuana kwa vilemba. So hiyo meza yetu I think alinicheki akaona hizi ni raya zimesota. Hizi ni raya zijui time ya hizi area. Wamezoea baza keg mpaka asubuhi. So akakam because kulikuwa na hizo lights za stima. Akakuja
si light system ni za gas.
Oh, ni gas.
Ni heater za gas. Ni heater za gas. So ukiwa inje, hamski baridi mkiwa inje.
So mimi nilikuwa karibu na mlango. So yule raia akakuja katuangalia. Hakusema hata time gani wanafunga. Akaenda kama mezizima you guy. Zile baridi ndio itawatoa hapa. Wacha baridi watoe. Angalia ila. Hiyo time 11 iko imefika. Iko imefika.
Oh, ilikuwa few minutes to 11.
Asile ngoja tu ile couple ya Somali itoke. Alingoja tu watoke you guy. Kuja kama mezima. You guy acha njeve yanze unitandika hapo kwa mlango.
But kitu nime notice, vile raya imesema hivyo nime notice one thing jo. Kitaka kujua yenye rich neighborhoods. Uliona even one single mosquito jo. Hata tukiwa nje. Unotisa kuwa na mosquito.
Hiyo area kunanga mosquito.
Oh, you get you sure see you at well. Yeah,
zi.
Like mosquito
in the mosquito area.
All the way kupanda hiva dimta. Mimi na niko na kuchapia area na kama mosquito.
Okay. Okay, now makes sense. Cuz mimi nafikiria maybe these rich people are using something special. Siku notice any mosquito.
Hakunaga.
Kwa hizo lights ziko kwa miti and all that. Eh.
Hakuna kitu ya kuzifeed. Unajua huku kwetu.
Imagine a drain.
Kuna kitu ya kukula. Hizi maeneo zingine mosquitoes kuna kitu ya kukula. Hizo area unajua kali fight nini nje ya mosquito net baka kadedi. Eh, sio jevile wakana piga nduru jo. Yugeka kwa nje ya mosquito net mdosi yako. Baby. That sound. Gaka meimba lullaby maka kona. We need to migrate. You guys. Sika ingia kabete zo.
Kwa kina hiyan.
Yeah, sika ingia hizo area za huko hiyo.
Kwa kina hiyan ojo ni serious you. Kuna njebe baka raime funika baka. Raime funika kichwa. So blanket is another mosquito net. Saina mwatua. Wacha ikuja isiliku, nini? Akina sauti kule tunalalaga jo, kuna joto. Wacha matako inje jo. Mosquito inakami kwa like, let me have a meal.
Let me chew this.
Yeah, let me chew this.
Yeah. Izi nakuwaga hivo, zina, izi maeria zetu izi, zile maeria, unaunaga ukona pimples kwa haga, unashindu ilitoka wapi? Unashindu hii pimples kwa haga, ilitoka wapi?
Don't give us that picture.
You guy unajua one thing.
You guy unajua, kumbe ni mosquito jo ili come the wrong place.
You guy unajua unakuwa gati ya mai, dude. Ulika haje, uka notice kuna pimples
kwa haga. Ama uliko... Ya lijangalia kwa kio.
Ya lijangalia kwa kio.
You guy pimple ya mosquito waga inauma kimpango. Wakamefura na kanauma. Sasa juu najua pimple ya mosquito poa, si ni? Yeah, ni my friends you guy. Tume survive nazo miaka mob. Hiyo ni pimple ya mosquito you guy. So sai acha nijaribu kudose na ngoda angalau because zina target the soft parts of my body. Nijaribu kunini. So zinaumaga you guy. Hata kwa mguu.
Lakini unajua zinakuwa respect vile ira amesema zinakuwa respectful. Cuz mimi kinaweza nishaiwaambia gajo. Because no lenga has to wake up in the morning. Na mimi waga mtu wa boxers. Yeah, mimi sikuwa game sio ira. Hizi zako zinaitwa?
Hizi ni mabikini.
Zinaitwa ngoni ile. Kosi.
Kosi eh.
Sikuwa game mtu wa kosi. Cuz kosi unajua like deke inaga space to escape. So mimi nakuwa mtu wa boxers. So nikienda kulala jua gana kafungulia na kaacha. Kaka melala tu. Nikiamka asubuhi na baada kama toka nje kako iko ne. Alafu hakuna siku nishai dose tu. Nikasikia kama mwana mosquito kwa sababu nikama mosquito wako papa nikienda naweza hii damu ni pure lakini.
Si mosquito nyonya active parts.
Yeah, this dude has decided to hear. Decided to start disrespecting me. Yeah. So yeah. So by the time tuko tunatoka hiyo place tukishia so afterwards tukamwa kuishia club fulani Westie si ndio? All this time you get blackout ilikuwa inaendelea. Alafu najua kabla tubongeje hiyo blackout wacha tubongeje hiyo club jo. So tushaenda club fulani pale Westie. Hiyo ni club ni ina oniona at cafe ama?
Yeah ni at cafe.
Okay, sijui.
But your club close, yes. Kitu kwa interesting you
in guys. Westland Square.
You guys looked at the DJ cuz the sort of the music that was being played there like this techno stuff. Unajua mimi nimezoeanga nikifika tu kwa mlango nasikia get up stand up like hey, this is na nikisikia nisiposikia hiyo nasikia kali weja utaweza na kweli like I'm home. I want nisikie kwa ngua. That's the shit nimezoea. Tukienda mbali kabisa nisikie rush ya era star. Kwa pale jo nashindwa. Hizi ngoma ni gani hizi nasikia hapa jo. Kuangalia jo na jo DJ ni muhindi jo. Iko jo, do you know how hard it is to get an Indian DJ? Kwa Indian DJ. That's why you think it kwa white because it's easier to see a white DJ than an Indian DJ. Ilikuwa raha jo inacheza hizo ngoma za kiajabu. Nazicheza kuna time mpaka inaacha Dex jo inaingia kwa Dax no jo iko like you guys kaji huko siku huko siku akina Rapture you guys area yenu DJ anaweza acha Dex aingie
kwa Dax you guys aezi mimi nakwambia hard disk ina go missing na shino mbona muziki imezima kumbe raha imeiba hard disk
kumbe na collection
raha inachukua microphone wewe bouncer
watu wasitoke nje kwanza. You guy hard disk inaenda. Na si ati ni kitu na guess. And here ndashu ya reggae hard disk ikaenda. Katika exchange, madiji walikuwa na change. Huyo session yake imeisha. Huyo mwingine anaingia. Huyo mwenye anaingia, you guy, alitafuta hard disk jo. Raya unajua raya zimesota zinega patience. Jiko weka mziki wewe, tunataka mziki. You guy hard disk imesanywa.
Sasa hivi ndio mwingine anaendelea.
Zii, si alimpe yake.
Okay.
Ibidi ya mempe yake, nisaidia tuna yako nicheze nayo.
Kwa sinza kwa serious, wetu like umajinjo, Ian, umenda jo, it's a reggae music. Afuna jo ni ngoma gani? Things are good, Christian. Dan in a Babylon. Kwa nyamaza. Afuna jo ndafikiria, DJ me stop.
Masema so pull up, unangoja pull up.
Kuma things ni me go crucial jo.
Unangoja announcements jo.
Yes, only cheki DJ. DJ alikuwa hapo. I love you guy, another thing, your club inapendwa na Wahindi jo. Ulicheki jo, wasa ulikuwa na ile nini, kilemba jo. Yo kilemba ya kina Amandip. Tukua kuwa wingi jo, nikajua this is not a normal club. Mpaka kuna time nika enjoy ya kina Ian, nati, hey Ian jo, si tuende tuwa mbia DJ jo, weka kuwa ngwaru.
Yeah, Stima's Gazine.
Stima's Gazine. Higa ni kati.
Higa ulitecha kuwa ngwaru, you
yeah.
Can. Okay, si safe wadu.
Si safe wadu.
I think kuna monitors.
Ule DJ, niliona ni rayata ukienda uyambia, play me a Diamond Platinum song. What?
What?
You're
going to a bouncer.
Platinum, that does not make sense. If a song is Diamond, it's 10 million copies. Platinum is 1 million. Because no, that's an artist. 11 million copies in one artist. Hey, yo likuwa. Yo likuwa serious, sana. Yo time. But sasa, the blackout was still there. Hapo sasa ndio ikafanya njoo nikafikiria. Mliche kile story ile happen Masaid za Tana River. Kuna mada anaitwa Fatuma Isa. Aliamua kuuzia raia zisizo za kawaida. Ilikuwa ni unga. Waya, raia kwa zina kama zinachukua unga. Unajua ni unga gani jo? Ajib.
Ija.
Raia zikuwa zinachukua ajib. Alafu nenda nayo home jo, unapata ni soil. Alikuwa amechukua tu mchanga. Like hata hakuwa creative, hata hakuenda kwa beach. Unajua haku put in effort, atiende
like,
kwa
like
beach.
Like white sand.
Tuka lichukua tule mchanga ya brown jo. Na kaya seti tu pale jo. Afrika ni kumbusha hata kabla tubonge jo mother. Mula kumuka like a few weeks back, una soiko tunafaa kubonga juu yake kwa weekend update hatu kubonga. Ile sasa ilikuwa in the land of wasapere. Kuna walevi walikuwa nauziwa. Ilikuwa ni seeds za avocado nauziwa kawaru.
Avocado seeds.
So na kiwa waru hapa juu. Halafu kwa chini joni seeds za avocado. Halafu na joe ni kamlevi joe kwa Wedo hako marido. Higia na chukua joe kienda home joe kutafuta love. Iya nuna na jito. Asa jarabuwa na what do you feel about this? The sacred food.
I think you're ni blasphemy you guy. Kama unafaa kugongaraya sina dishi. Kwanza waru joe. Unajua how expensive waru is. Tusemetuka siku moja ina go for around 160 ile ndogo you guy. Sasa najua kama ni waru juu alafu nini hizo ni kasuku kambi you guy. Umebuy seedlings za nini? Umebuy seeds za avocado ruabi. Hey.
Umeenda nazo.
Yeah. Hey.
So you guy, history ya waru ulionayo.
You guy sasa unajua hiyo sasa ni kuvunja familia because once umeguza waru. You guy umeguza kidonda jo in Central Province. Juraio kula waru in all shapes. Roasted, fried, boiled.
And you pick up a sembe now, sindo?
Baka sembe, inaitwa ngonja koto.
Ati?
Ngonja koto.
Ngonja koto.
Una mix na nini?
Una nini?
Unapika viazi?
Unapika viazi. Unaweza katakata hata dania. Unaweza eka minced meat.
Asa sangu ni kasembe juu.
Mnaeka una mwagia
unga. So skiva, unga ni ya kuunganisha tu.
Inakuwa kaa keki.
Inakaa kaa keki.
Ira hei juu tamu ya hiyo
food. You understand, ba.
Inakuwa my ancestors wako pali wako.
Nika tijataja maji.
Yes, inakuwa mbia juu. My ancestors are there wondering what's going on.
But it's very sweet.
Yeah. Mina kumbuka. Goje?
Goja goto.
Mina kumbuka mada.
Goja goto ni, yani, nika kujasikio.
Oh.
Sijui kama ilikuwa tamu na feel ni kama masikio.
Zii, si tamu. Historia yake ni ya wasapre wale wanai.
Yeah.
Nilikuwa naambiwa. Yani,
kujichuna masikio juu nilikuja kutafuta nini Nairobi because kalikuwa kana wanukia mbaya kwa sababu ndio waliingia na hii wa kwanza because kwao ni karibu so walianza kuja wengi and then sunoja na hii kuna watu wengi na hakuna food zile walikuwa mezoea kama githeri juu githeri ndio watu uchanganya kila kitu viazi nini githeri zingine zinakuwa paka mamboga. And then wasapere tu ni watu wa kuchanganya. Unapata inaikuwa hata mandizi githeri anagonga. Ama viazi, baka mandoma, everything. So, the first time nilikaonja you guy. Kana kaka kwa tumbo you guy, mbaka choo you guy, unaweza piga nduru huko. Kana kwa kame kauka.
Oh, damn.
Unaweza fight kwa choo.
Although ingredient, hizo ingredients tumekupatia ni za kisasa.
Yeah.
Kitambo ilikuwa tu ni yo unga.
Waru na waru, sindio?
Yeah.
Yeah, because I think one. Kuna raya isha intulega yora msape liku yusha ikulaga unini ya mi hapa niko like starch and starch, what are you trying to tell? What are you doing here?
Mko mla chop nae?
Ha? Ha, si. But starch and starch, na manisha tuyo sembe sini starch, waru ni starch pia, like what are we doing here? Unajua suwa katumezoaga, unakadanganya at least na proteins, na unakadanganya na vitamins, cause, yeah. So kulikuwa na hiyo, but sasa ira ya waru, unachikiaji, mpelekea bibi.
You guys, unajua hapo, unapelekea bibi you guy. Bibi, naye anaenda nayo kitchen you guy. Enzo umekuja hapo, zile raya zimelewa ndo wagazi nabaizo chakula. Umekuwa ukisema ati ujanona, nimekuletea fiasi. You guy, wife akweli zile za kuboil. Zile za kuboil, zile za wasapi, revia zile za kuboil. Tupo pale ndani na kataa kuiva. You guy. Waifu anachoma hiyo raya na majimoto. Unafikia utaniwa na begu. Hizi ndio begu unanipatia. Hizi ndio begu balao unipatia ile begu ingine unanipatia hii begu. Hiyo unaosho. Unaanza kublame Ruto hapo. Ni serikali ya Ruto, sio mimi, madam. Ni serikali ya Ruto. Wewe unaona vile serikali imekuwa siku hizi vile mambo iko. Yani kanaweza nuka hiyo design. Inavunja familia kabisa. Because wife anaweza niko na mdharao.
Lakini pia nzafanya udiscover jo new food. Najua pale jo. Nini imefika? Kuzoe mwenye ujajiuliza. What if I boil this one? Najua you game mshtukie to delicacy. Kutu pale like. Zii nasema tu you guys.
Game mbegu ya avocado wana harufu mbaya sana.
You guys ninakwambia jo pale poverty imekufikisha. Yeah, rapture. Poverty inaweza kufikisha pahali mpaka kwa zile za hii. Now it's here. Hata nikilia juu ya waru, unatuambaka zile za za wahenga. Unajua wahenga walinena. Maji yakimwagika hayazoleki. Lakini hawakusema avocado ikiboiliwa haikuliki. Kwa pala natraikadishi.
Hile utavunja familia.
Yeah, ni serious.
Utavunja familia kabisa. Juu sidhani kama wife anaweza understand umegongwa. Hata jua tu umeokota hizo vitu. Kwanza kama ni, sinujua tu familia za kiraya. Zile hazina wife wanga wamekosana tu 247 juu ya dish. Yani every day nakuanga, wezi tafuta pesa kwenda huko wakua mwanaume. So hira ya inaenda. Inaenda kufanya job na raya zingine yiko. Bibi aliletea shida sana. Ni zile raya zenye. Kama una dumu jengo and then foreman aye pana jo kuna sometimes hizo raya hapa na do juu watu wa mjengo walipoa cash so unapata ile raya nafaa kuwalipa imeenda
imego missing
you guy unajua wanaendaga mpaka kwake hakunaga kucheza you guy mpaka kwake raya vitu zinatolewa kwao unasikia toa hiyo tv raya zinaenda kuziuza
kama ni foreman na nini sina nimejipanga hiyo time. By the time you have another door, you guy, you can't trust me.
You guy vijiko. The only trust. Wakazi zinakugana vijiko. Sindani hata kama uochi anaweza wazuia kuingia kwako. Kana kwa kananuka. So raya natoa doma ali kama hapo.
Yeah.
Alafu, nini, wanakosana na wife. So jo wife atona ni madharao.
Yeah.
Kwa sasa naenda kuokota hizi vitu na mletea hapa na yuko hapana. Nimeuziwa. Wewe hutaki kuelewa umeuziwa because all the time mnakosana gaji ya.
Juu ya dishi.
Sana wana ira heli ya mwa kuniletea mbegu. And then labda napika na gas you guy. Vile gas wangani.
Hey, kanaweza enda.
You guy gas inaenda. Wife anangojea zivi. And then anaanza kusikia hiyo harufu ya mbegu. Raya na washona maji moto.
Hey, kuzile. Ile harufu jo ni serious. Yeah, jo nitakuwa ni serious. But sasa, tukigo to your blackout pia, Of course sasa vile tunasema Sato like Sato night story pia kumetokea ni story yode manaitua ama mother naitua Fatuma Isa. So Fatuma Isa jo alikuwa anauzia raia unga wa Egypt, si ndio? Alafu alikuwa anachukua tu mchanga jo. Alikuwa anaenda tu nika nje hao yake jo na kajembe jo. Anakajaza tu hiyo mchanga jo. So you try to imagine umenunua umeenda naye. Alafu kuko na giza hii huo usiku. Utajionea nini jo?
Okay, una ka mix tu. Kwanza sana sana uwe msi wa tei jo. Na ka mix tu kiraya.
Zini, nakwambia unga ni wa ajab. Nakuuliza utajionea.
Maajab.
Yeah.
Maajab.
Nashindwa jua iko.
Yeye ni maajab yoga.
Hapo ndio ira kawaida. Uga lazima tuulize cho kamlevi. Kakienda nayo.
Yoga kamlevi katakula tu matope. Katakula tu matope. Kwanza na hizi ma blackout. Unajua mlevi anakuanga ai. Unafikiria mtazima stima tu ame Kenya. Yoga anaendelea tu
kuikoroga jo.
Hey, inakula matope. Inakula matope na amka asubuhi you guy. Inamka asubuhi inajaribu kwenda kwa choo you guy. You know what a one.
Yeah, because
you know jua aija kitu moja na hiyo mchanga. Haiwezi siagwa na.
Yeah, digestive system.
Sura ya utashiba for like 2 weeks. Kabla ujue nini naendelea. So umeshiba.
Uende hosita.
Umeshiba. Umeenda kazi. Hey. Yaani nimekula ugali mwingine na sijabakisha hata kidogo. Nimeshiba mpaka leo jioni.
Yes. Na na meno za. Umekuwa na meno ya brown overnight.
So hata ule mtu mwenye anauza hiyo unga. Bado ni risky. Ni risky sana kuuza kitu fake.
Zi, kuna raya hivyo jo. Kuna raya sasa ilikuwa inachukua wholesale kutoka kwa huyu mother jo. So ira hiyo ilikuwa imejaza kujaza. So wholesale, so ira ilikuwa tu ikachukua wholesale at throwaway price. Kenda ikauzia jo akina Abdalla huko.
Aliuziwa 11,900.
Akina Abdalla jo ashatokea. Hii nini? Eh, no, ni kosea hii ni haramu. Waleta haramu haluja sio zile za cost. Shindo jo, ndio jo wako like tuende tumtafute. Kaenda akapata kamadha, kalikuwa kame, kalipatwa kakizi pack bado, wete hivu? Kalikuwa kame, kalikuwa kame zijaza mwabu jo, kame zijaza tu mchanga jo. Likoshua na hujembe lipatikana, na place kame kwa kakichimba tu. Like, how do you expect to get away with such a crime? Kuna crimes zingine zile, you never expect to get away.
Unajiata iyo mbako kipele kwa police station. Makara wanafungia tu yaani. Juu watu wanaweza kuua. Watu wanaweza kumada. Watu wanaweza kuua haraka sana. Sababu raya tukiangalia vile bei ya unga imekuwa high. Unajua watu wengi wagawa wanatuma watu hii. Na ukituma mtu hii andene uziwe mchanga, unaichukua ni disrespect mbaya you guy.
Afu mtu hii niza tandikwa hii. Ulifanyia nini unga? Unajua the first thing before I notice si mtu hii. So mtu hii kwa hani metoka hivyo kwa. Yeah, you know the pale jo anambia nani? Tupatie unga ingine. Na unafungua sasa unakamia shopkeeper. Yige na hii economy. Kabla hata shopkeeper ji explain anaanza kuwa ametandikwa jo.
Yige usipate raya za moto kaza West Africa. Zinakwambia tunataka tukupikie sasa hii matope. Wewe mwenyewe ukule ndio tuone vile.
Oh, Western ama West Africa?
West Africa sana sana ndio unaona zinakongana hiyo ujinga.
West
Africa pia Western pia. Unapikiwa matope you guy.
Ukule.
Unaambua kula. Na raya ziko na viboko ama manyaunyo.
Ule mother tu.
Ziko na viboko ama manyaunyo you guy. Unakula matope mpaka inajaa kwa tumbo. Na alafu anakuachia ukanyage kubwa kubwa.
Kuzime ni remind you kuna story moja ira ya Joisha itupatiaga. Hii ndio story tunamaliza nayo. This session. Kulienda gaje. Kuna time shaitu patia gastori ya timadhari. Kuna mtu alijionea kile ambacho.
Kuna raya you guy. Inaitua,
omba
you,
omba.
Raya inaitua John. Tulikuwa watu hui sana yo time. Around 10 years. Na madhari sunajua tu changa imeshika sababu ya hiyo mto. Changa inapikuwa na sukari nguru. So makarao wakikuja kuraid hizo place za changa. Wanapatanga masukari hizo masukari nguru mingi. So wanaenda nazo huko juu. Kwa station na kwa chief. So tukiwa watu wadogo, tulikuwa tunaruka fence, tunachukua za kukula tu. Si atile mnachukua gunia hizi kama moja moja mbili mbili. Hata makarao walikuwa na wanatufukuza hapo, fukuza watoto hapo juu, tunakuleza
maneno. Za kula ama za kushiba?
Za kukula juu. Tulikuwa tunakula, unakula sukari nguru you guy. Ushaona gaile mpaka madha anakuuliza ulikula nini? Anambia sijakula chochote. Juu? Hiyo sugar you guy imeshikana mpaka huko
hivi. Alafu sugar rush.
And then mkono ni sticky. So kuna kijana mmoja alikuwa apendagi kwenda kuchukua. Anapenda kuomba askari nguru. So kuna raya fulani. And then unajua hiyo place yenye tulikuwa tunaenda kurukia ilikuwa ni kama hadharani. Ile place mabuda walikuwa nakata vitu. Ilikuwa ndio unaenda kwa fence hapo kwa chief. So huyu mtu alikuwa
mpenda. Mko mnakata tu mnashonde karibu na kwa chief.
You guy kwa chief ilikuwa imeshikana na place ya kukata shonde. Kabisa, fence to fence.
You guys continue, you guys.
You guys mpaka raya za chief ilikuwa zinakuja hiyo area. Si ati ni si peke yetu you guy. Assistant chief you guy alikuwa anasukua.
Anasukua hata anajisaidia.
Assistant chief you guy. Na alikuwa anachoma mpaka fegi. Unaona raya inakata weight kivuta sigara.
Na ime squat.
Imesquat wana nini. So huu mto hii alikuwa apendagi kwenda kuchukua. So kuna raya moja. Ikasema itampanish. Huu mto hii alikuwa itwa John. Itampanish.
Alikuwa how old?
Yeye pia alikuwa tu hiyo age yetu. Around 9-10. So huku hadharani unajua kuna shonde watu wamekatakata. Na zikichomu wanajua zo ukauka. Zo ukauka kabisa. Inakuwa tu black ziko. Hii raya si ilichukua moja. Juu unaweza chukua tu weke mbosho. Vile tunaenda hivyo na kukula sukari nguru you guy. Mtu yasha kuja, nipeeni raya isha mgejo. Chonde mekauka kama mawe juu. Sasa si tunakula raya nakula. Hizi leo zinaonjaje? You guys si tunacheka tu. Si tunacheka tu. Raya, bala hata ione jo ikuli sukari nguru. Juu ikeendelea. You guy. Wacha vile imemalizia na mbona juu umekula nini? Raya ilitema mate. You guy. A whole month. Yani raya inatema tu mate. Tulikuwa tumecheka mbaya. Tulikuwa tumecheka mbaya. Ile ilimpati ni mwambi umezoea watu mbaya.
Nigai poverty.
Hakuponga shonde.
Adua managuonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili. Luga ya kimombo nyako. Baby nikikuona na furahia. Nataka kukupenda kama Gor Mahia.